kwa majina Lian.
Nakujua.
Iane.
Alexis on the beat.
Weka mziki, leo nataka kucheza. Nina mabeshte ndani kwa party, tunataka kucheza. Shida ni mingi, leo nataka kucheza. You know, we just wanna party and enjoy. Leo lazima, nyama kwa wingi, ugali kidogo. Pombe kwa wingi, chesa kidogo. Mapenzi kwa wingi, chuki kidogo. Situzitoke mdogo. Before the sun fades on us, tujibambe pamoja. Before the sun fades on us, tulewe pombe pamoja. It's all about good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. It's all about good vibes, and inshallah.
Them all of the girl them what I want every day we do it for the fan them. Sexy ladies in a the party, man about money and you know it's an anthem. Give thanks to the Most High. Every day a blessing you see and we multiply. Bigger picture now your good side. A bigger picture now your good side. Jaga kwa wingi ngwai kidogo. Usiogope choma photo. Pigia Cindy, pigia Jojo. Na tunarudi soko. Cause I know you sacrifice. Tujibambe pamoja. I know you sacrifice. Situchome kimoja.
It's all about good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. It's all about good vibes, and inshallah.
My best friend and in kwa gare. Kila siku tunapare, nina mabeshte ndani kwa gare. Kila siku si tunapare,
nina mabeshte ndani kwa gare. Kila siku tunapare, nina mabeshte ndani kwa gare. Kila siku tunapare.
Good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. Good vibes, and inshallah. It's all about good vibes, and inshallah.
Mabeshte ndani kwa gare,
sare.
Kila siku tunapare,
sare.
Mabeshte ndani kwa gare,
sare.
Kila siku si tunapare,
sare.